Kwanza mwambieni atume imeli ya kuniona asije ofisini kwangu. Nikimpa mtu heshima yangu asiponirudishia nachukua kwa nguvu. Kwanza au niwezi kiserikali, loja, au niwezi kwa era, loja, au niwezi kwa majembe, loja, au niwezi kwa uchawi, loja. Na kama unabisha, nipe mkono tushindane. Kama unabisha, nipe mkono tushindane. Na kama unanisha, nipe mkono tushindane. Na kama unabisha, nipe mkono tushindane. Si unajiita jeshi, nipe mkono tushindane. Unasema sikutishi, nipe mkono tushindane. Yana kutoka matusi, nipe mkono. Unazalau uanzilishi, nipe mkono tushindane.
Atia, tia, 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 tia.
Wika,
we dada unajiita kungwi kitandani mshamba. Kungwi yani uwezi kupiga msamba. We dada unajiita kungwi kitandani mshamba. We kungwi yani uwezi kupiga msamba. We huyu dada kikupalewa kile wanataka tena. Yani wezake wanaenda mbele peke yake anarudi nyuma. Azai tena, azai tena, huyu dada azai tena. Azaitena, alafu nasikia unaloga, kuna mganga kiungule. Kaniweza kwa nafuga kuku, unafuga mizukule.
Wika baba,
wanangu nomba kopa, shupa, mavi. Kama unalamba, nomba kopa, shupa, mavi. Kama unalamba, nomba kopa, shupa, mavi. Kama unalamba, we ni kupeni.
Nipe mkono tushindane. Nipe mkono tushindane. Nipe mkono tushindane. Nipe mkono tushindane. Nipe mkono tushindane.
It's in the Zare Record.